J Rocks.
It's Rocks.
Rap for fear the panel.
It's a sign.
International. Magari Wongo. Magari Wongo.
I'm in love with
all my life, Ningo Baza, no napsa. I'm hoping Lelo brings a new chapter. Sichikondi is the money that I'm after. Need to find a plug in Monga adapter. Sikuti ife city baza Monga baby. Timafakamo tisapota mona baby. Mulungu wao ni same same na watu. Ni bantu nao vaina mpuno na tomato. Or maybe tika gwada city gwada same same. Or maybe pempelo yatu ilumu long term. Chuma chatu chizafika tika kota. Apa ABX 12 is the motor. Babusa bari be content bati bari na chuma. Bafuna ka 5 kwacha keni ni nako ni katuma. Kaende towards Hilux. Wave mu addition in a minus. Kaya, ushetizaka kuira chuma. Yomanga konyumba. Na chilungu patumba. Kaya, mavuto yebezi ya nitesha ya nikuira. Nika yesa paliponse ni mambira. Chinga wame nikalide mulichina. Right now, nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now.
Sepelo wa mano na rigraja. PhD tema pepa ya kufoja. No job ubanzanga bainza mafodia. Very shocked that's why inipe mafodia. Ninkula baba fiashte tindale. Plan B kwalifio kuba musiciani. Na yo ya nikoso kweba chalo chishani. Sunga nkale chesta benga bachabe chabe. Songa junta njika lafe one pose. Limbi ku success tu alio cha fuse. Haba kutupa connect they refuse. Limbi pa mulilo ifo tusende chushi.
Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Bali mane sana pange badi mo time yake. But I don't mean it's less of a daddy. Anaye sana pushing asikulu. Fulu, 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 he's the best of a daddy. Generation of wealth can start with you. Fight for your life, you ain't gonna see a two. Osa de kelela pressure ikusukuluze. Osa leka boti ya mundu wina ikukruze. Uzi pange pange ukapeza chuma. Chinja BP ufake moka puma. Masnika na macheni monga dismo. Eat life even when you have what you will need more. Yeah, badute njele usaleke baku nyunye. Sunga queen ija curse ya satunye. Satana akatune. Bati mairo sisi vika malume. Kaya, ushetizaka kuira chuma. Yomanga konyumba. Na chilungu patumba. Kaya, mavuto yebezi ya nitesha ya nikuira. Nika yesa paliponse ni mambira. Chinga wame nikalire mulichira.